Tumetoka chini. Tumetoka chini.
Tumetoka chini, tumeingia. Hatuwezi nyuma, tumekuja kustay.
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 Rise the wicked estion, make them in a dance hall room. Can me rise and roll?
Can me rise and be roll?
But they love hypocrite, me not go burn them down. See the jealous go down.
See the jealous go down.
Can me set up the best, if you want to come arrest me, I go bust you down.
Me I go bust you till
jealousy,
down.
Jealousy, I go kill them, maybe time for subtle. Jealousy, I go kill them, maybe time for subtle.
Again.
Jealousy, I go kill them, maybe time for subtle.
Tumetoka chini, tumeingia. Hatuwezi nyuma, tumekuja kustay.
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 Saw me rise alongside mention. Every time we come in a convention. Hypocrite, what is your intention? To put we down, no one.
So we rise alongside nation. Every time we come in a convention. Hypocrite, what is your intention? You cannot put me down.
Tumetoka chini, tumeingia. Hatuwezi nyuma, tumekuja kustay.
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 Tuliitwa Bagamba Titunja, hey. Ate kati Chigeze wala,
hey.
Kampala, Nairobi, ne Dar es Salaam,
hey.
Tubatala kwa Bagamba Titunja,
hey.
Ate kati Chigeze wala,
hey.
Kampala, Nairobi, ne Dar es Salaam,
hey.
Tubatala lulitwa Bagamba Titunja,
hey.
Ate kati Chigeze wala,
hey.
Kampala, Nairobi, ne Dar es Salaam,
hey.
Tubatala kwa Bagamba Titunja,
hey.
Ate kati Chigeze wala,
hey.
Kampala, Nairobi, ne Dar es Salaam,
hey.
Tubatala.
Tumetoka maisha yetu iko sawa, tumekuja Nairobi na Dar es Salaam. Mapita miles na mentions na miles na mentions na miles na mentions na mentions. Tumetoka maisha yetu iko sawa, tumekuja Nairobi na Dar es Salaam. Mapita miles na mentions na miles na mentions na miles na mentions na mentions. Tumetoka chini, tumeingia. Hatuwezi nyuma, tumekuja kustay.
Tumetoka chini, tumeingia. Hatuwezi nyuma, tumekuja kustay.